Brazil. I'm tipsy right now. I'ma say what I wanted to say. Zokufonele busuku masulala, take it easy. Oritini lokishini izokucheke busuku noma ungavela ngewindi. Ngisebunandi namajita ngicabanga ngawe. Ngishayi road trip namajita ngicabanga ngawe. Your past come to ndwela nga ngicabanga. Oh,